eno siye masaka kiteke yo challenge atajikaka mbona musobola lina kunywa linyikira round munane kirobo nyikira ngato musobole boy wange tolipira ono tasasola newo mubanga mwedira kwata komolwanga tonyenyange chenjira tomugezanga kota chikola nganyabula ono yagoba bavubuka bapiritoni nazirwa nako sipidi yalinyanyonyi ebibala biri the garden of eden buli kimwa kikoze yeise mupambanyi buli wamu wetuli teri natamumanyi naluma singa wewana ne sirimanyi kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza kuve ku byekisiru ebyekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza
international
yeah Scotch stand it is an optional dance tetukazinira mu reverse yadenga twagala nyashi business ebagala kashi tobanyumiza kadi emipira gibera ku gadi newobanga gwe tuyisa skati kakutane ngokozesa snapchat kisuka mu chati kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza kuve ku byekisiru ebyekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbona musobola lina kunywa linyikira round munane kirobo nyikira ngato musobole boy wange tolipira ono tasasola newo mubanga mwedira kwata komolwanga tonyenyange chenjira tomugezanga kota chikola nganyabula ono yagoba bavubuka bapiritoni nazirwa nako sipidi yalinyanyonyi ebibala biri the garden of eden buli kimwa kikoze yeise mupambanyi buli wamu wetuli teri natamumanyi naluma singa wewana ne sirimanyi kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza kuve ku byekisiru ebyekisiru mbwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbuno byakisiru luno luyimba lwa kisiru yoyo jefu ze ndi musiru Challenge as if you can do it.